Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo jullu October hitan 2024 sappo yamba jabiri masilimaji chapande nay e joy der maison de la presse Bamako. Jotti nono do kabaruji dum woro yokol kam noddirto dum won seydi ndaw won to boggi jabbe to. Bangal sariyaji mawdum gondude taccede leleedi meddindi dido sariyaji taccugol mudum timmi bete hande do Bamako do be bi hi ko yaati yimbe la chapande jaddoma en jogom kanyi en gon wattu juno ngatta be kaso ko yaati chapande jaddoyom en jaddom kanyi en gon joppitaabe yaloma kejjanado roobel wombe le kiri duuji dudu yambi namale sappo jollewru october ndu sisi mo tubi itali kende ko woni darne be do roobel wombe le kiri duuji dino leedi hani darne rete dusse meedo en jaran wattu juna kambe musse ngabe wombe le nokkule goddo so be kaja fetter yaade le nokkule goddo kasen be kolliti wiide be darti do cile kurde be kebay lamu ko dum min be kabar le kolbe bi ko lati sababu mudu musse ngabe jenginobe kanye ngol ko kewali dedo nokkule di wono sembe kabaru dum jiginno to sima na modon hebaade ko yaata seriyaji chapande nay e jetti kanye gonno leedi do seriyaji madraju gondude e wadede di le majjur ko yaata himbe le chapande jeddom en jogoyom kanye goni hayfaabe so ngatta le kaso wattu juno chapande jeddom en jeddom kanye goni njoppitaabe do ko mbawde halde wattu juno no seriya gondude taccer leedi meedi ni ko nayri bangal himbe le ngakkabe pour ko yurku le jawle le suudu baba kanye ko nande e mudo ali sise janaba jallo
kaytaji chapan joy e go o wonno bidinodi ele gollo saragol yimbe le temdere chapan jetti e go o kayfaabe woni daribe yeso juge embe ko golleji di futinni ko sundu yamri yobugol ko buri milliardji temdere sappo sefa kayfaabe dum wonni namaro yoba yimbe be juttini torda ko yottoto millioji temede joy sefa procureur general pre cour d'appel bamako do woni hamadun di balobo gindo wonko halta e do ko bunnata
la cour a prononcé
tajobe kite holliti be guddi yimbe sappo e go yimbe jeegomo e mabbe uddete ha boya tagal mun yimbe be ngoga e cecenay guddede kadi e joba kalis yimbe chapan jeedido e jeedido ngoppitama yimbe chapan tato nguddama suudu sariya holliti wiire be jukkama ko buri milliardji chapan joy e francais fa ko be jobata lamu
185 francs
lami do arande radio cour d'appel bamako o don faraji baba ana halta yoga e ko yimbel kayfaabe ngimaale dido golleji
ono kite fuddama nyene go o lewru juwe sariyaji chapan joy e go o kani tajere yimbe temedoro chapan jetato e go o hayfaabe hulitama wiire ko be mbadbe yurku yurku
d'habitude bien sociaux
hejaado avocat em ngonno do ton o ka holiti wiire kanyundu anayi i dossier ngaji avocat em be ka hokke do jugement ngaydi wadde maître alhassan jobi holiti do wiire anayi di sariyaji di teddine yalla bedo yimbe goto goto mu en fu ana heba sarirede e le portal
ido kabaru di fan ba heba do page am Facebook kanye compte ki X studio tamani nyaloma kejinaado roobe le kere duujidi dum yambinama le sappo jollooru october ndu sisilimo cuubi hitaani kande hoddo woni darde be do roobe le no yidi haa darde reede le majjo roobe le be kollitiwidan jogitiida laaji mawdi ko nayri bangal hebud nokkul don dema kanye ko nande muudun ali sise kanye sita sidibe
mamde bankas le region bajangara fatare lamsigasu rebo ko heewi jodibe le credit dum hollita an le kedalaji la fi kaaki wadirtedi deman dum go holliti kango maymuna sanogo debbo remo goto le region kuchala o holliti on kessa ko yaade ektare bi ektare ko heebi e donugo goriko
ngala kaaki gollirdi bangal demal fayso meden jidi remune gese amen kina worbe tilo ko mu en ko tafam so heba warde remune ko amen ko fayso mi dokki be kalsi hitane fumbe de waawi hebude ko yottoto chaakuji debbe gawri mal hemere e mambari min darde sadda jande sukabe am fa yotto so be dal fa kurto
anda sanne to lam on kulibali mariam mayga ministre de la promotion de la femme de l'enfant de la famille holli tibi dabir ana wonde fiede yalla ditte laaji ana hebne jogala
le gouvernement di mali
gouvernement o ana woni fiede dabereji fewde e majjum wajibi jonka mi ngada imadaraji yalla idu heba waytane fa rewbe le gombe le credituji di kanyu endu heba bawde holtide ko wayi wadde
potentiel
tawede ko nari bangal demal le tendre fu jeddon e rewbe tan wonko jogi gese remetede le dun kasin le tendre mabbe fu goto tan hebde balleku bangal demal dun ko holite horebe ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille
e meme ko nayri bangal fina tawa wattu jone meme don kam yeltinobe sinimaaji leledi meddi di titalaji ko be jigi ko nayri bangal jawlele be kolliti dum bete hande wakkan be jiddo e journalisten be de kanko no dirte don Ibrahima Musa kone goto lamir kabar dido golleji o ko yata miliaruji jagom kali sefa don hanno yeltiner so watte ko nayri bangal e sinimaaji leledi meddi di fa hande o wi dido kali siji keba ka kedda mo ko sifido en to faccitango sita sidibe
la problematique c'est le
tit Allah la fi balleku men wonde mudun ilaaji hannen dimo halta hala mudun hudun leedi mallin way wadunde amen men ittobe sinman hudun leedi mallin hebta ciagan so men fib balleku men itti sinmaaji hudun nyaki amen hebde I balleku I won lamdi ni watta joda halade mudun hande bete serie goto bamama ko yamiri men han hokkede miliardji jeegon bangal balleku men wonde wadde imadraji fa handen yalla ni joodi men heeta dum mide tigil o joda hala lama hewon famo mawdo le mudun ko natto sabe I miliardji jeegon hala mudun hala mi hewta dum
dans la mobilisation de ces 6 milliards
wattu jone ndara nokku no dirte da bankasi be bi yimbe la dondi be yite kanye nanni o don nokku hanke non holitira wiide wommobe carbiton yonki mudum du ko yata yimbe dido kanye be barminton be jaadi e dabaji le o don nokku barmina be fu ngadama su su do bankasi do wattu jone do e tayde fu jamarnde holiti wiide an wonde yaade haajeji mudum le o do nokku en kalan ko nayri bangal birki sembe celdi eliminatoire kan maroc 2025 jagobule maldi an gonde fiidude le kiki da ko e leedi guiné bissonde wattu jone wala fu do wattude mbaddu kay e mbiyan so mali hebi ganyi kiki da ko dum watta so jabbo yaade ko no detta kan
Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e leede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
onari bangal ten dosi ne ngaran halde kabaru be do musse ngabe dartobe wakkati fu yelana pette fa nabe nokkule godde be kollitiwi wattu jonde be darti fuddu be kebata dum lamu ko be wakande min lan du en de bi ko lati sababu mudun yo musse ngabe jenginobe kanyen gon ko kewa le nokkule de fa kebe famtar kedden Ali Sidibe e sita Ali Sise sita Sidibe non biyeten
musse en fu gollabe le wadumar mana haani jukuti ati yogaji so heba mitation men lungu holliti Ibrahima Sanogo chargé de communication académie rive droite le genni bamakodo
ils font la demande
mbay wadde demande mabbe le collectivité ngay didi to be jaata to kayto be anni yude to faabe kolita do en tiagal mudum be nartam andude hodo woni hakile kap o do do hen so dum futtimmi fuso bataki o nelde de kumani do kabado ji jani
ressources humaines secteur de l'éducation
face a joki didati hollitaadi ana tidi mitashima hebal lawon muyurda dum go holliti kango jagar jagti musel goto won le kap yo reso ne raison kutiala
min directeur sur le colto jangenam min to jabimi iwato ga kapu kanye meri o kanyu em hani haltule jonka ko woni hen bimu em be mi kakam special em jangenobe hewa san kapu yoroso nyande fuso wommo be kebi bawdo bantude place am mutation en o kabe jabanan dum faiso hitande fuddi
isuf nuhu mayga kandio musel goto gollole kapu sogon go o holliti wi hor tulle kol ko heewi wongo sabim binda muslim e mutation en hebta lawol
l'année dernière je fais
ro wande ni wadi demana account ko tabe la lawol hore bi yoga bi wontum be jabata fi sinyinde demande monsieur mb ko woni dossier ngaji mu en fu be lenna hen koyde mabbe kambe woni njoppobe janginobe retard
hudun hatta musele hebde mutation mudun ya nukuto weldun mamadou abdoulay mayga kanyo directeur du centre d'animation pédagogique le genne ansongo won kabaruji ko holitata do mudun
minen yimbel be golle mu en nawri bangal hunchande hore nukule to yimbe hewa san bangal jande so min tayki ke monsieur goto ewgol mudum le sudu le kol ana wa yottinde dum torda min jabanta dum fi so min horejo kap so won monsieur kulci do kam wiide ana yide iwde do gommi do hotira kap goddo min nemi da andi monsieur o wala e kap an o fu abadam jabanta dum
be site établissement
horeba halfnabdi golleji holliti fa handen wittewde mutation musa ka fu itataka e mudun dungu holliti Ibrahima Sanogo le genni bamako do
a notre niveau
amen o ka mide wawi halde no towi wiide jungu nyaamu bamako do ka fay goto gollowo academy do nangay kalse juude monsieur goto yelana heba wadde mutation nanga do hen fu du koje na way tonged do mu
an découlé
tida la fu wala ko nari bangal tewde mutation ga soni wala ni horebe academy en ka e ministère ne hollita wiidati jokkadin ana mujji
ido kabaruji fo no ba hebo don numéro mi WhatsApp so ngadi chapande jidde joy chapande jena e jena chapande jidde jagom sappo e jena omo do don page amen Facebook do numéro be yamo mi betenyalo mando service kuna foni odo anto don 37321 kawaji sina taw don Facebook no ga kali sefa e telephone modo FaceTime fi bu tacceta kilen fande fi no kono ande don no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam yewtere meden de waran yo wadde do beedo sukabe so bami faade be saara buudi en taji micciteden wiide beedo sukabe joon hakkilante en wobbe antona tawana ngada no ngatta fu yella saara muudi be an gartindira ko nayri bangal kam andabe kabar nedda ko be kuliti wajibi sina suka tawre hakkile tawe do an jotti hakkile non tan watta so rewrentina saara muudun dinon be tawi hono serbe be kuliti duudi anda ko nayri bangal fina tawaji le nokko hakkibe fankare ngade gare ke ni ali sisimum pewni on do hen bankasi dewle kewde sukabe lati sabab mudum so saraabe mudum birfindiri misalo hono odo galle mo sukabe ngatile no koyde mudum en so saraabe mudum dewriti odo debbo jon sukabe holliti wiide dum lati sababu so mo wirfiti le suudu makko nyalom hande o wihi omo do on wondi sukabe makko kanye gori ko basi fu wala hakkunde mabbe
deno de na batte du ko nan
bitama marakata saraabe mudum kanye atina fu gotuno mo holliti do kile hewde saraabe amen yalla be faama dum do sabi so inde amen wirfiti warle galle den watti fu so metti nata ko mebbe o wiyan o bonnan dewgal makko mere tewtra sara amen tinno milo menen baddidi so kambe lonki kawrde hono menen nata to jangon
on do signan baga chogodi
dido halaji no inna galle goto gondiniri dum o wiccagal ko hebi cadele le suudu makko wakkati fu kanko gori ko tam e lutindirbe dum latiki sababu so mo yaltuno e galle o ka wattu jono suka makko be dari fo o watti le galle
musomani saba
mi woni be robe taton kay worbe didon wattine dewgal dum bonta metti mawdo nata ko min ga jo suudan yoppi mi galle de hotmi suudu babdan gorko goto do wari hortini kam ceggal mudum sukabe tan waddi madraji fami wirifitimi warde dewal an arandere
o do debbo do holiti wiide dande suka mudum mawni sanne
ne de la donka
biddo marado no wodiri yo biddo duinaado no sabi kanyu watti fu so sara mudum ana mettunduri on wa wadde joda hal hakkune mebbe mi pamam misali mi hebi tilaje kewdi de dewal dan de dub jabbidi gasab ikol tan mi fitti mi wari mi joddi dewal dan nyolman handen de jonne sukabe tan tan wonmi dingal dewal
be ta dem marakanyi
tuetaide fu kanko no dirte saka guita gondo nokku no dirte do yoroso o wala funo wadai fa inni ko abbi ko ndewrita kawronki
ne fanne ba farla
sansa saral dido be sirti ana fota dubi tati handen mirabe ten idon kan e mi junga inde amen me woni watti fu me yahamme tewtira abba amen yalla kan inde amen an kawra ko nadda inna amen ko do to min tan be tinna be kawra dana wotere gaddu e tawede fu babba jabe fa handen
so bami fa cergal wadi de sukabe kibi hakkille fu wadanto pian dabre jella ina mudde ab mudana ngartindira feso wakati jani wiye fesan wiye wakati suka watta huno ko mudun le dewgal sara mudun wana ko yida kanko noddete Amadou Yaya Goita andando kabaru fina tawa o wi dun wana ko hada ko nayri bangal fina tawaji leddi
les enfants
sukabe an joge daroga mangal le kawral hakkune gorko e debbo le dewgal gaben wayibde kuteji e mudun watti fu so sara dido men lonki kawra dana wotra sabdu wana tata sabe dum na tida laaji li maral mabbe dum yo goto e kuteji mudun ko geddi fu wala hen
reality
dum e tayede fu kanko noddete Yakuba Dogoni anda do kabaru nedda ko ko wiso sukabe curi sara be ko buri hewde fu golle o yafata o wi dum so sukabe hewbe jabata wattu le hen kunude mudun en
ko buri hewde fu sukabe en ya hono di kulleji gidi dum mabbe yo ciagal mudu ko he mabbe paman tagu sarabe mu en dou sabi handen sukabe pe ko heemu en korta daana wotere sa jeewi sukabe be wala babba goto ana tiide be kawra daana wotere kam ka sukabe dewal aran direct to inde mabbe yalti
dem premier mariage
o do andando kabaru nedda ko kanyi andabe fina tawa fu kulliti wiide darnde suka ana mawni sanni hakkuno ina mu e bammu wori